dunia ijue mune mependa. Wangapi walikuja kaenda, ona ni wewe. Wezako na isabu karenda, sikura masaya na kwenda. Ebu fanyo urudi na kupenda, basi mielewe. Tani umuwa kifo, kifo, nikia ficha marathi. Sikujue before, kifo kumpata unipenda no kasi. Nimejaribu kaka wimbo kukukimia, pengine labo kaka sikia. Ishara tosha kwa najutia, fanyo ni sameri mambo ya ujana. Moyoro kufa ganzi nikifikiria, mazito tuloyo pitia. Kelo kufanya utake atanisikia, bado na hisi ni kama jana. Hakuna liye kamilika, atone mdani malagika. Bado anaweza kwa shetani, na ukasema bora mimi. Noto yangu bado ijafutika, na mini siku itafika. Tumwete shehe na ubani, au tufunge ndoa kanisani. Oh baby, I miss you. Mapenzi haya na ujanja, haya jaligi jina mkwanja. Yani nimepita kila kiwanja, kila nimenasa kwa mtoto wa masanja. Weni mtu wa Mungu tena mlokole, yani ni apu ya mange. Wapiga majungu wakina lokole, warupa kaza mina kula bange. Nabuka makosa tena niporazi kutoa kosa, asifanya urudi malikia. Tuje kuanze tulipoishia. Mie mashoga zako, sipa ubaya ila misipenda gikungea. Unamsema je mwenzako, bangi mbaya, kamoja wahi hata mgongea. Hakuna liye kamilika, hata unaimda ni malagika. Bado anaweza kwa shetani, na ukasema bora mimi. Noto yangu bado ijafutika, na mini siku itafika. Tumwete shehe na ubani, au tufunge ndoa kanisani. Oh baby, I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. Of course people you let me. Conde boy call me number one. Baresa. Yeah. These are the days that they want you to come back.